kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
nuhun jireto boggi jandega fandu hala mamadou sawasi ko jomnyal sakrab hedibe gawtun dental balle e gube ben kindibe non kimiron darben kidde darndidon non haybugol gure na gunde imadraji yalla usuruji na jobbe ben no haniri tarki amen hande man hala den no en tokkaltu droit de famu do bomi zagre fiantawa sukumba di won sembe ko jom hande sakrab bismillah mod to gawtun dental balle kidde kaboje non no gure landini tabalen jo yimbe ben hanbe wadde imadraji yalla na jobbe usuruji e vignettaji 2026 to mairie tonno fanda mudun yo hadde basiji hakunde police abe kay dun yimbe ben gure de yalla be do fam ke no fo sangal sisi
ele on do gol mabbe leji an ka ko lobbo yimbe le kortu ele gollirgal gal be noddirta comité exécutif régional de la commerce anayi di faba de kany en du yirwere région o lewi abdul karim samba wadde ko woni golle mudum ana wada so kolol nata hakune police en fa yotto yimbe le ngado be jami garmi do lawi di
reclamer
en fa de habanade ko woni hakema ada han tawe tafon ada wada ko kanda wadde dum sabi so mi bami anniya le nyalo mo hande o warde yobude usuluji amen e sodde vignettingaji amin commune wawa yade yeso so yimbe yobata usuluji mudum nadu so vignettingaji sottaki kalsi mobe tedo nukule amen de gollirte fa yero
yo développement local régional
lewi ardo arande commune gaw odo golle lelian kako mo fedde noddirta kamors wadi jonde waran lata sababu nabirde yeso yirwere region o Boubacar Daka Traoré kany woni maire commune urbaine gaw
ce geste
odo golle mo ngad jom o ka le lelian kako lobbo do wadam do so pelle godde hono mabbe kasen nangangol do lawol an hani be jette hono no dum hanirin hala lidian kako wawa hala le fi so yobugol usuluji hala mudum hala kalehim yobugol mudum tan watta so commune gaw o min jirwena dum
do gaw
dero fedde do woni kamors tiagal on do golle holiti wiide ana anni imminde so darna koyde mu en yimbel be golli ditta le nyalade ngarode yalla yimbel wobbe kanyu en du ana jokka lawol mabbe gol don ko adizatu mohammed mayga hebani studio tamani yure gaw
to gawtun ben jeunesse commune gunzuri dum ngade ben ko wete nte ne ntalla dum ni mi ben o on den dum do imadaji mudum ngade yeso kambe hajabe lamu kanje yimbe le ben finatawa ben do imadaji jeune e kambe jeune be den no fanda mudum yo yalla dum tan hore kala ko ni hewta gol jam dewral binguli nan kaku ben haddi bonondaji on tursiya gal ke dum hala mettudi den no dum do yo fuddo na hulta fuddo de imadaji radile region do mbenna gubal to santul tama gubal jobal jande binguliti en kaku fudi nyande 17 avril ko warata temadoro hayebe be dubi 17 yari dubi 17 ben ana e mabbe refugee en jeabe burkina ben le yontere be jewtidan do gede 15 imadraji kewdi guddi e wi horajo ben jeunesse o christine ben christian dambile fanda mudun yo ben seminde hakilaji sukabe be ben ngarbe ben hawrde be euri segu kuchala e san to masnato non ben woni awgal dental final ben awgal final tawa fuddi nyande aswere 17 avril to nokku beta do koko jeni dano kambe ben gadobe nangobe lidbe holti wiudi gude gure kewde ben sebbe holti wiide ben kebal hikaga on ben na certisane eko wawa ko to ben bankaston hultama wiide ben deere ben hultama yalla deere na hewte ben deere wonde hewtere sede sede galleji sappu deplacé en gonnobe bamako ngarti le ben gure mabbe ben kulu ogo bay wonkoro e kanya sokura hejabe lambe hulti wiide ngadan bawde mabbe yalla bisumde be no haniri to mahia tunno tidal men essence na jokiti wadde ben tampini sane yimbe bidon litru nogay gonno do umnyaji ben tati e temede jetti ngabbi fa umnyaji nay e temede didi ben to ton sima gonno ton sima umnyaji nogay umnyere tawe den yo umnyaji jenay ben umnyaji sapo e je unya sapo ijena denno sabi mudum jati sawti dal essence hota wide men ciogu essence ben ciogu transport o idigi sanne denno station ngaji tati gollando defu muti ka uddi ken wara lebbi tati e handi bidongaji tan yetele nokujidi ben jahan to kujal ton be droit ben famu e do hal bomi kiddi bomi fina tawa lulirdi zagri den no bomi goddi ton gilla dubi kewdi kanko nando dambele yo ben kumni do fina tawa gollo dun jangino du jandeji dodure bamako do wonko haldu mudu kedo fa sango alsisi
le zagre c'est une danse à l'origine
zagre mi de wawi wiide do e bomi kayde ni san di badi bodeji hokki do sonke goto indirte do nagre gon nokmo noddirta subuma ana le cercle kuchala odo don sonke ele imadara mudum le laddeto hauri e gubal baadi bomoji to wana taltal fe do hunde chellunde o hauri baadi di ana filti ana woma ko yewtibe cildi do ba ko do o tawi gotel mudum be gondi wadde ko do hibbi tati ko den woni ko o battidi baadi no yihi mo am wullane hulisan e hakkile am odo nyaloma nagre kan e baadi bodeedi hontondiri kambe hokimo ido bomi di sirri kewdi woni mudu
ce tam tam cette danse avec tous ses secrets
dokkatene kawrjun kiridu jahande di sagrabo jarba hedade yonkirijam